kiyite kumalanga mu mwana wange ngofunye lupia ezi motoka twavuga dda imirirambo busabantu ebyokuzimbo bifeko mwana wange uliriza nkugamba bulamu ng'obwo mwana wange bulimu abo bukubivu enesite kumalanga mu mwana wange ngofunye lupia ezi motoka twavuga dda imirirambo busabantu ebyokuzimbo
Kaka chakange ni sefu wandu.